ukicheza baby, na unafanya makusud. Unajua wewe. Tell me what to do. Sijiwezi wewe. Na kuona wewe tu. Natakucheza na wewe. When I see you, nachoka kabisa. When I see you, I go crazy. When I see you, nadata kabisa. When I see you, baby. When I see you, nachoka kabisa. When I see you, crazy. When I see you, napandwa na kicha. I wanna see you dance
slowly, slowly.
Hey, I wanna see you moving
slowly,
mama. I wanna see you dance
slowly, slowly.
I wanna see you move
slowly,
yeah, yeah, yeah. Nichanganye kabisa mama, mini weuke. Nikuwaze tuwe vingine sikumbuke, yeah, yeah, yeah. Nigande kamaruba mimi nisibanduke, ah, ah, ah. Visenti vyangu vyote livyo navyo nikupe wewe. Unaniumiza unavucheza slow-mo. Unaniliza unavyokata kiuno, ah, ah. Baby come slowly, napenda unavyonipa, ah, ah. Nipe pole pole, mwenzako nachizika, ah, ah. Baby come slowly, napenda unavyonipa, ah, ah. Nipe pole pole, mwenzako nachizika, yeah, baby.
Slowly, ooh, ooh. Slowly.
Taratibu,
slowly,
ah, mama, 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 taratibu.
Slowly,
I wanna see you dance. Just a mama, mama, mama.
Slowly,
yeah, yeah.
Slowly,
ah, 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 ah. Kidogo taratibu mimi na wewe, kidogo uko tuwe mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe, kidogo uko wetu mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe, kidogo uko wetu mwenyewe. Kidogo taratibu mimi na wewe, kidogo. Hey, I wanna see you dance.
Slowly,
mama, 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 mama.
Slowly,
slowly, taratibu mama.